I'm gonna go to the hospital. Asa nimekite kufa na familia Anakubalizana Awa nakuwa jilisi chaka Asa nime wanakwarisha babe Aba baisa Asa nime zairo Amo nakuchosia Amtukamala na babake na mu Awa nakumata lisi chafyao
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.